Moko magimi chamu jite koda bimbe Yine mchunglo se chamu mwandi koda kalie Kara ere jogo jione gijomo kogo Awurungu imo mino badanga ni chuma Yine nga maluro tono ya maji oneno Yesa umamo umoda mochelo dipo Mane ni chungura tego ringi modi sindule uololore
Unijido poro oda ukaluli Imo ulo time oda ukalupimo Galangala jatenilwe chalono
Maewe
ni jio windi jafayanya
Ola at your DJ, DJ Titans on 0-7-2-2-8-9-6-9-4-8.
Yeah. koda wasigu imapile Yesu oserita wasigu imapile Yesu nikoda wasigu imapile Yesu oserita wasigu imapile Yesu nikoda Sarita, kata chunja wanda gilawa, Yesu nikoda. Kata chunja imapile, Yesu wa sarita. Kata chunja wanda gilawa, Yesu nikoda. Chunja imapile, Yesu wa sabwanja. Chunja imapile, Yesu nikoda. Chunja imapile, Yesu wa sabwanja. Chunja imapile, Yesu nikoda. Sarita, chona bichanda pile ni mwondo kironda Chopwenj majo miriambo, Yesu osenyisa Chogoto imapile, Yesu nikoda Chopwenj majo miriambo, Yesu osenyisa Chogoto imapile, Yesu nikoda
Listening to the ladies' favorite DJ, DJ Titans.
Yeah. mamiresa wanangangwana kwame kwenye kumjawa manatono ne msalaba.
Thank you. Take away today. Your name, Lord. wano ini ya minojo Haba ini ya minojo Ine maloi
Ine maloi
Haba unge maloi
Unge maloi
Ionya kalanga joge nyingi
Unge maloi Kasane
kalanga mano nyingi
Unge maloi
Nakatoko ngowere bende nyingi
Unge maloi
Uwe maro kinyi mano nyingi
Unge maloi
Nakana ngima bende nyingi
Unge maloi
nyinge nyasaye to ber babi ber ndalo duto
nyasaye to ber ndalo duto nyinge nyasaye to ber babi ber ndalo duto
hey nyinge nyasaye to ber ber ndalo duto yawa Jehova to ber babi ber ndalo duto
Podangima, ngono mar nyasaye momiyo podangima, ajiwo chunya duto bed kamisango, ngimana mondo bed kamisango, ngono mar
ngono ne, emomiyo podangima, ngono mar nyasaye momiyo podangima, ajiwo chunya duto bed kamisango, ngimana mondo bed kamisango.
Oh, ngono ne, emomiyo podangima. Ngono mar nyasaye emomiyo podangima. Ajiwo chunya duto bed kamisango. Ngimana mondo bed kamisango. Ngono mare.
Ngono ne, emomiyo podangima. Ngono mar nyasaye emomiyo podangima. Ajiwo chunya duto bed kamisango. Ngimana
Kimange nyose to an podangima mo podwo cherano to an pona wodo ok nikech alongo en mana ngono mare omiyo chunya duto bed kamisango ngimana mondo bed kamisango
Imana duto kawona miyo nyasaye
Hallelujah Imana duto kawona miyo nyasaye
Imana duto kawona miyo nyasaye Imana duto kawona miyo nyasaye Imana duto kawona miyo nyasaye
Hallelujah Paro machanda kawona weyo ni Yesu
Paro machanda kawona weyo ni Yesu Karo machanda kawona weyo ni Yesu
paro machando kawuono weyo ni Yesu.
Paro ni mondo timre na baba, paro ni mondo timre Yesu. Paro ni mondo timre na baba, paro ni mondo timre Yesu.
Timre na baba,
paro Maria,
mondo timre Yesu,
wana duaro Maria,
mondo timre na baba,
paro Maria,
mondo timre Yesu.
Mabila, kukuyesu, jamazare, senolo chone, nibora, mazare. musiko e polo
sana
ala dwaro ni ngima musiko e polo
Yeah.
nyasaye lo enyo ken mara ene mam nyasaye kwa sigo kata pango lwe mondo gingene koda eno panda e poe mbe kamo pando e kalune lo enyo ken mara.
Fire, 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 fire.
Fire, 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 f
Hey! J Titans on 0 7 2 2 8 9 6 9 4 8.